memo macafa kenya kula jaffarra kanjiro jinilalla Jonathan ammas abbansa akka Dawit ajjesu barbaadu irga beke bode Dawitin abbanke sijjesu doafi si barbaada jire itime waye kanate efis Dawud manasani baye iddo birade muda garaga moji deme yarosan Saul namuta kuma sadi fudate Dawitin hariuda oka rebu barbaade gara satiti deme Gaftoko Saul namuta sawajinin yemu iddo tokko twalitti qabamani Dawitin barbaadan Dawit iddo tokko dokote oka iddo tokko tae isanarge Ega Dawitis yero demu yero gamojitti gadi demu san namota tinno yertu iso wajinin fudate ture ega kanarge bodde enyutu no wajinin gara kana gara warana kana itti gara nama kana itti demajire isangafate Abishais gaffi Dawit san ide serga dage bodde anisi wajinin dema jire Abishai Dawit itime Alkan sani nega erga demani bodde warrota Saul namota Saul egan bir darbani iddo Saul ciisu gani yero san Saul isa bukke of bukke ebo sala farad abe riba kesa jirayu ture. Ega ye muach gahan Abishai Dawiti nakas jirin. Arra waka yu dina ki dabarse si kenni rarka ke titi jirin. Ega amma akitan ammu makanan ebo ki yan isa jisa jir. Ega Dawiti mukas jirin. Arka ke nama waka yu filaterrati arka ke inkayin jirin. Yo kan kanagotu te waka yu si jibba jirin. Ega gafa sa olisti du nufa amma miti jirin Dawiti. Irga kanagur ani bodde Dawit ebo saatifi ebo saolifi wan bishanitti nugu jalafudatani suuta jedani to demani irga tinno achifagatani demani bodde Dawit sawota unduma wame ega isi warri loltonne egdu sakantatan undumtu ega moti kesani inegne sila enni due tole umato kuyu sanegne jere esa ebonni moti kesani ay ambishanitti nugu esa jere sangafate Ega Dawit gari ojjetemu yara ojjete taniyadu. Ega Saul yaro baye Dawitin ajjesu barbaadu. Dawit garu akka innisa ajjesu barbaadutti inni immoo isa ajjesuun barbaadu. Kuniga maalif isinitti fakkaata. Ega Dawit wanuma tokko duwwaa jedhe. Waaqayyo filate irratti harka kiyya dabarsuu hin barbaadu jedhe deebii tokko duwwaa kenne. Ega Saul hamaallee yoo ta'u waaqayyo maalif akka achiisa kaa'e Dawit sirriitti isaa galee hin beekayyu. Ega Dawit akka fedha waaqayyootitti nama hamaa isarratti godhe irratti hamaa deebisuu hin barbaanne akka waaqayyootitti hamaa gaariidhaan deebisuu barbaadeeti.